This is awesome.
Friendly.
Ni pige gita kibodi, I will sing a swear. Ni imbe tamu melody, I will take from there. Remember mtu kuzitodi, ukumbuke we. Ni fosi nilipe kodi, ni ishina we. Ni meridika mtoto we maridhawa, kwa umbo. Patashika chinji kakawa. Mana kuono na ingia chumbani, unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani. Kama na kuono na ingia chumbani, unaingia chumbani, na kuono na panda kitandani.
Oh my sweetie baby, I miss you.
Umebeba moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
baby, baby.
Mama Salima, papi kocha sea Salima.
Sewa miparo.
Aha, Naima. Kweli Naima, minibisha kisa Karina.
Zike.
Ule mtupa mchideo, chideo na mchideo. Ilikuona kwenye chideo, chideo na chideo.
Kamcheza jika pewa ndondo, mikwako kukumdondo. Penzi upofu mweza kochongo.
Penzi yo, my sweetie baby yo.
Moyo wangu,
I love you.
My sweetie baby,
I miss you.
Ronogesha kwa chachandu,
baby, I love you.
My sweetie baby, oh.
Naogopa ugonjwa moyo, au ugonjwa moyo. Naogopa ugonjwa moyo,
moyo nitaubeba.
Naogopa ugonjwa moyo, au ugonjwa moyo. Naogopa ugonjwa moyo,
ukuacha naanza.
Naogopa ugonjwa moyo,
ukuacha naanza.